baby. Nguo shingo mguaro kama niko peponi. Staki bingo ni pesho, nirudisho totoni. Oh baby boo nipe zaidi, nifanye wa moto kwenye baridi. Nipandishe juu tena kibidi, wakalale watoto tukajigiji. Kama penzi mvinyo basi mini shalewa tila lila. Yani sioni sisiki, nishapoteza dira. Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki ni sangara, kunda deriva daladala. Basi funga mkana.
Sense, I sense, 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 sense,
too much money.
Kino kwa chini kiteremshe, makusudi kiteremshe. Yamepanda majini niteremshe. Oh baby niteremshe.
Songo mbingo zake sifa, nani samaki kakunjwa kakunjika. Makusudi zake picha, ana vimacho vidogo kaumbika.
Mekwa kezima moto,
moto.
Asije susa nkambuli ya kimoko,
moko.
Yake maringo ni konyo,
oh konyo.
Vyake vikubwa penda kividogo.
Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki ni sangara, kunda deriva daradala. Basi funga mkana.
Sense, asense, mense. Sense, ase, sense, mense. Asense, mense. Sense, ase, sense, mense. Asense, mense. Sense, ase, sense, mense. Asense, mense. Sense, ase.
Baby ukinipa na zizima,
I'm sharp, popo, ayo, ayo.
I'm
sharp, ayo, ayo, I'm sharp.
Vishakuna kubimichina,
I'm sharp, ayo,